Johnny la Blaze.
Yeah, Shaitani baby, so kwa beat. Mitoto la kitaso, toto la kicha. Bile na haso na zidi saka chapa. Susoko ability mina ish kwa mta. Hata bali na baboy ana ish kwa gita. Ukitaka maringo jaribu sepa na muda. Nacho amini muziki ni pesa na wanasi makara. Task kwa flow mina tisa bila wasi wasi. Seba bilo ni busy so crazy. Na vyo rapu miso yanrunya chini biz. Na vyo mitigi na beat na kuaga busy so crazy. Flow zangu kali so breezy. Shaitani stand up my cheese. Suko mama demo anafanya ni freeze. Squeeze na mpanchigi sana laini lakini ndo easy. Uongo my cheese, hey. Wanao rap ni wengi kichizi. Lakini flow zangu makini za wakimbiza kichizi. Shaitani stand up,
Shaitani stand up.
Nazi push fly on,
Nazi push fly on,
yeah. Shaitani stand up,
Shaitani stand up.
Nazi push fly on,
Nazi push fly on,
yeah. Shaitani stand up,
Shaitani stand up.
Nazi push fly on,
Nazi push fly on,
yeah. Shaitani stand up,
Shaitani stand up.
Nazi push fly over. Namshukuru dikabadi jasili mpenda rubadi. Kunyumbea mikwake nika wadi wadi. Flow zangu zimfikie Steve Edward jasili mpenda loss. Tumye nye kevu mari wadi. Flow zangu zofikie Uusi na nalili amebuka rapa mkari. Ambe apendi kejeli, eh? Nazidi bamba ngeli na wala si singeli. Kwa michezo ya singeli mina pendaga. Kwa michezo ya singeli mina chengaga. Na misemo mingi kana toka ngali roo. Mambo center center tunalukaga kikangaloo.
Shaitani
stand up,
Shaitani stand up.
Nazi push fly on,
Nazi push fly on,
yeah. Shaitani stand up,
Shaitani stand up.
Nazi push fly on,
Nazi push fly on,
yeah. Shaitani stand up,
Shaitani stand up.
Nazi push fly on,
Nazi push fly on,
yeah. Shaitani stand up,
Shaitani stand up.
Nazi push fly on,
Nazi push fly on,
yeah.